Tell them that the CS is in the building.
Yo, boy.
Simuru.
Yo, Maps.
Momo, I see.
DJ Momo.
Same stuff on ZambianTunes.com. DJ Momo.
Baby, nina kukonda weka ywe. My love for you can fight every obstacles. Umutima, unagwira weka ywe. I'm more than a blessing, and God is my witness.
God is my witness.
Sinifuna masaiti shiki.
No more, no more.
Wakumbari ni wachani. Sinifuna kasaiti shiki.
No more, no more.
Wakumbari ni wachani.
Ngasaiti shiki ni wachani. Bantu yola nkwani. Ngasaiti shiki ni wachani. Bantu yola nkwani. Niwe upele chite mwiko chonse. Nena le kabila. Niwe upele chite mwiko chonse. Nena le kabila. Takoma mami takwinga wa winga wanga ewe baby. Takoma mami takwinga wa winga wanga ewe baby.
Kata tile nkala munga ya udilwa ila jechani. No machine nkala msai chikini wachani. Betafene na ikala singo kukwata side chiki yonge nkani.
Baby nina kukonda weka ewe. My love for you can fight every obstacles. We umutima, unagwira weka ywe. I'm more than a blessing and God is my witness.
God is my witness.
Sinifuna masaiti shiki.
No more, no more.
Wakumbari ni wachani. Sinifuna kasaiti shiki.
No more, no more.
Wakumbari ni wachani. You my everything. Nikakulanga mumenso, you my everything. Sini mafuna vena bakutenge, you my everything. Elon pepo ipe mai, you are everything. Diwe chabe oxygen, yeni mapema lyonse. Diwe oxygen, yeni mafuna lyonse. Bachabe bakamba ni nitrogen, ziba manikonda lyonse. Diwe ndiwe uliko pamutima panga baby. Lega chabe gazaiti. Baby nina kukonda weka ywe. My love for you can fight every obstacles. Uyumutima unagwira weka ywe. I've more than a blessing and God is my witness.
God is my witness.
Sinifuna masaiti shiki.
No more, no more.
Wakumbari ni wachani. Sinifuna kasaiti shiki.
No more,
no more, no more,
no more.
Wakumbari ni wachani.
Ama plans na kwa tapaliwe ya kulu. Nde kweba love na kukwatila ituntulu. Patinga na loleja kabihevya kalambwesha. Mbona kwa tulambono mungulu. Bengi makabile fiule yangasha. Chimondeli la iwele umamasha. Nalishi bateti kuchinje. Kwa tifu hafyo kukupango mwana kashinkabino kukwata. Ulalenga ndeli la kwa timwana. God is my witness, oh my mama. Yekwe bati kuna filo kukuplaya. Nicho shate mwama game, leza tafwaya. Bati wile keyo iba advantage. Jimuntu fienka naka one day. Wina njegesha jechito fushfwaya. Kuna asha ni kumbenga niwebo natemwa.
Baby nina kukonda weka ywe.
My love for you can fight every obstacles.
Uyumutima unagwira weka ywe.
I'm
more than a blessing and God is my witness.
God is my witness.
Sinifuna masaiti shiki.
No more, no more.
Wakumbari ni wachani. Sinifuna kasaiti shiki.
No more, no more.
Wakumbari ni wachani.
Simuru, CS in the building. This is what we call music.
Music DJ Momo
Kizi Asia of Sa Pablo Nakalobi
exclusive from ZambianTunes.com.